Blog Talk Radio.
Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it.
Sing out, let it rain,
let it rain. Open up the gates of heaven, let it rain,
let it rain,
let it rain. Open up the gates of heaven.
Come on.
Rejoice. Clouds and thick darkness surround him. Righteousness and justice are the foundation of his throne. Fire goes before him and consumes his foes on every side. His lightning lights up the world. The earth sees and trembles. The mountains melt like wax before the Lord. Before the Lord of all the earth, the heavens proclaim his righteousness, and all peoples will see his glory. Oh, we want to see your glory, God. Oh, God, we want to see your glory. You want to see his glory? Lift your voices. Lift your hands. We want to see your glory, God. Oh, send down your power. Oh, God, send your glory. We want to see you move in our generations, oh, God. Move, God. Come and move amongst us. We want
Hallelujah, and welcome back. We are live. This is the Prophecy at the Midnight Hour, broadcasting out of Rockville, Maryland, a suburb of our nation's capital, Washington, D.C., the capital of the United States of America. In this evening's segment, August 24th at 8:05 in the evening Eastern Time, 5:04 Pacific Time, we are covering a very, very powerful set of messages. And first and foremost, we need to get out on the docket partially fulfilled prophecy, if not specifically fulfilled prophecy of the Lord that the Lord has shared to the precious listeners throughout the United States, even through this program, but originally first at Jesus is Lord Radio.info and also repent and prepare the way.org as the mighty prophet of the Lord, Dr. David O'War, has warned the church in the United States of America and the United States of America of a soon dramatic and tremendous earthquake to strike the United States. We will run through a couple of those segments. This is a message that the Lord has been speaking to the United States for a few years now, at least, where the Lord is calling for a sacred assembly, a day of national repentance. The Lord is calling the church, calling the nation to repent, specifically from sexual sin, from the love of money, from the fall of the house and the house of the Lord, and from all the numerous sins that have so beset the church in the United States, which has become a proverb, become a laughing stock, become an embarrassment. The name of the Lord is blasphemed because of the iniquities that have been piled so high into the sky by the church in the United States and the land as a whole. We will get to those segments here momentarily of the prophecy spoken by the Malachi 4:5 servant, the prophecy of earthquakes to the United States of America. I will be your co-host for this evening's segment. My name is Pastor Louis Lupo of Maryland Altar. And with us in the studio by phone, bless the Lord, Pastor Jose Bobadilla of the California Altar as well. Pastor Jose is in the Southern California area. And today's earthquake was located in Northern California in the Sonoma Valley area, not far at all from San Francisco, a city that prides itself on homosexuality, a city that prides itself on exporting the sin, the abomination of homosexuality. And as a result, we see homosexuals in the altar of the Lord, even ministers practicing homosexuality in the church. We see this now all throughout the land of the United States of America, seeing it being exported to other nations. One scripture, let's say, lay the foundation, is Romans chapter 1. Romans chapter 1, the word of the Lord, the mighty Holy Spirit, warns us of this day and of this specific path that men and nations choose, going down the path of sexual sin, the bondage, the degradation, the homosexuality and perversion that follows, and then the absolute captivity and misery of those that are ensnared in sexual sin. This is Romans chapter 1, start at verse 20. Romans chapter 1, starting at verse 20. For since the creation of the world, his invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead, so that they, are without excuse. Because although they knew God, they did not glorify him as God, nor were thankful, but became futile in their thoughts, and their foolish hearts were darkened. Professing to be wise, they became fools and changed the glory of the incorruptible God into an image made like corruptible man and birds and four-footed animals and creeping things. Therefore, God also gave them up to uncleanness in the lusts of their hearts, to dishonor their bodies among themselves, who exchanged the truth of God for the lie, and worshipped and served the creature rather than the Creator, who was blessed forever. Amen. For this reason, God gave them up to vile passions. For even their women exchanged the natural use for what is against nature. Likewise, also the men, leaving the natural use of the woman, burned in their lust for one another, men with men, committing what is shameful, and receiving in themselves the penalty of their error, which was due. Verse 28, this is Romans, reading from verse 20 to 28, Romans chapter 1, reading out of the NIV. And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a debased mind to do those things which are not fitting. Romans chapter 1, verses 20 through 28, and we see the progression from sexual sin to homosexuality to all manner of perversion and degradation, and then finally absolute catastrophe. This, unfortunately, precious listeners, is exactly where the United States stands today. And we bless the Lord for the opportunity to share the message of the Lord, because it's the love of God that an earthquake was sent, not a horrifically destructive one in terms of life, but that an earthquake was sent to awaken the church, to awaken the children of the Lord, to awaken the precious listeners, that this is the love of the Lord, that now, right now, is the time to repent and turn away from sexual sin, to turn away from homosexuality, to turn away from the love of money. That right now, heaven is open, and this is a warning from the Lord. It's the love of the Lord that heaven is still open, that we can repent from our sins, that the blood of the cross is still flowing, that the Messiah has not yet arrived. We know when that day comes, the world will change irretrievably, and no man is promised tomorrow. And so it's the love of the Lord that he sent the earthquake to shake the citizens and the people. But the times and seasons have changed. It's time to turn away from sexual sin, homosexuality, the love of money, and return to the Lord in holiness, to return to the Lord in righteousness. For the Messiah is coming. In the studio is Pastor Jose Bobadilla joining us by phone. We thank the Lord, Pastor Jose. We have a couple of different segments to cover. We'll cover the original earthquake prophecies to understand so the precious listeners can hear how the Lord speaks. And then we'll get to the core of the message a little later, which is overcoming sexual sin. A very timely message for the U.S. Church. Pastor Jose, what has the Lord placed on your heart for this evening segment?
Amen, Pastor Lou. Shalom. And shalom to all the precious saints that are tuned in today to the Lord's broadcast, to the Lord's message to the nations of the world, the nation of the United States of America, giving the Lord's mighty message mighty end-time servant, Dr. David Edward Orr. We bless the Lord so much for sending us his servant at such an hour, for fulfilling his word, and for allowing us to hear it and to understand it, for giving us the ears to hear and the eyes to see at this hour. It is very, very powerful, and we are very, very truly humbled to be able to come to this Blog Talk radio station and to rebuke sin in the name of the Lord. Call for the nation of the United States of America to repent of sexual sin, to repent of the sexual sin that has been running rampant in this nation for a very long time, and where it has become a common thing, very common. Even the youth are having sexual intercourse, pregnancies, able to go get abortions. Precious saints, we have gone off the cliff in this nation. We have turned away completely from the ways of the Lord. And the worst thing about it, precious saints, is that we here in America still believe that we are in the right standing of the Lord, that we are on the right path. The nation of the United States of America, which about 80% of the population calls themselves Christians, say they call upon the name of the Lord, but that they are in right standing with the Lord. And yet we accept homosexuality. We have accepted sexual immorality. We accept the filthy movies that come out of Hollywood. The filthy TV shows. It no longer is just the X-rated movies or the rated R movies. It now is on evening TV from Monday through Friday, Saturday and Sunday. No longer after 10 p.m. It is on all day long. There is no more shame in this nation. We have completely turned our backs to the Lord. We have completely put our fists up to heaven. Precious saints, we need to repent. Nation of the United States of America, we need to repent. We need to repent and turn away from sin. Turn away from sexual sin. Turn away from the love of money. We need to stop selling the blood of our Lord. We need to stop making merchandise of the cross.
Amen.
We need to stop calling ourselves prophets. There are no prophets in this nation.
Amen.
We need to stop writing books and saying that they are from the Lord, inspired from the Lord. There is one book that is inspired by the mighty Holy Spirit, and that is the Holy Bible, the Word of the Lord. And that is it. We need to surrender to the Lord, precious saints. We have heard and we have seen the four apocalyptic horsemen have been released from heaven. We are seeing prophecies being fulfilled. Prophecies of judgment, precious saints. Because of sin, because of the sin of this nation, we need to repent, allowing homosexuality in this nation, lesbianism in this nation. We need to repent, precious saints. 1 Corinthians chapter 6, verses 9 to 11. 1 Corinthians 6, verses 9 to 11. Or do you not know that wrongdoers will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who have sex with men, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor slanderers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. And that is what some of you were, but you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our Lord. Precious saints, we need to repent. We need to repent, precious saints, for all sin. We need to rebuke sexual sin, the love of money, the preaching of money on the Lord's altar. Thank you, Pastor Luke.
Amen, Pastor Jose. Precious listeners, there's no doubt we have a gospel, a false gospel being preached today of hyper grace, because really there's no other choice when the church is in hyper sin. She needs a hyper grace gospel. Otherwise, it's pretty clear that the money machine in the church and in the U.S. will shut down. A hyper grace gospel we need to repent of as well. It's a gospel that has no holiness, has no righteousness, has no fear of the Lord, and most importantly, does not have the power to deliver. That's the power of the blood and the cross. It delivers us from death to life. That is, transforms us from a child of darkness into the kingdom of light. That's the power that when we hear that so-and-so used to do activity and drink and do this and do that and all these abominable things, and they run into the Lord Jesus Christ, and they are a new creation. That's the power of the blood and the cross. That's the evidence of the deposit of redemption. The mighty Holy Spirit, our lives, in the life of the believer, that transforms them entirely into a new creation. And this hyper-grace gospel, this gospel of prosperity, this gospel of the flesh, has no power to deliver at all. Holiness is lacking in the house of the Lord. And even the heathens, they know it. Even those people that they don't even call upon the name of the Lord, they find this a mockery, an absolute mockery. They see the prostitute-type dressing of those that call themselves women of the Lord, and they see it in the house of the Lord. And we even see the daughters dressing this way right in front of their fathers who are paying for it. And now the whole land has fallen into whoredom. This is what we need to repent of. Because in Leviticus chapter 19, verse 29, the Lord warns us clearly. The Lord warns clearly that we are not to prostitute our daughters, for the entire land will turn to whoredoms. This is what we have seen in the United States. And some will say, oh, Pastor Lou, that is the Old Testament. Christ has died for my sins. I don't need to worry about the way I am dressing. And I want to remind you, precious listeners, Matthew 5:28 was spoken by our Lord and Savior, the boss, and it's even a higher level law that not only are you not supposed to, we are not to dress immodest, immoral, and sexually immoral, but to even think and look upon one that does is adultery. And we know that adulterers do not enter the kingdom of God. The Lord tells us this in Revelation chapter 21, Galatians 5. Pastor Jose just read 1 Corinthians 6, and very, very consistent in the word of the Lord, adulterers and the sexually immoral do not enter the kingdom of God. The entire USA church needs to repent, and the Lord has, in fact, called us, and we will hear in a moment, a day of national repentance, a sacred assembly. And we find in the scriptures consistently, it's replete with examples. Romans chapter 6, 12 through 14 sums it up best. Do not let sin reign in your mortal body so that you obey its evil desires. For sin shall no longer be your master, because you are not under the law, but under grace. What this means, precious listeners, is that we have the grace through the blood of the Lamb and the mighty Holy Spirit to overcome sin, not to justify our sin or to go about in sin more. In fact, that command to overcome is repeated again in the church, to all of the churches in the book of Revelation. Without holiness, no one will see the Lord. It's Hebrews chapter 12, 14. This repentance would bring revival here to the United States, and we know holiness sustains revival. Without holiness, revival cannot be sustained. As we've shared before consistently and repeatedly, Romans 8, verse 7, Romans chapter 8, verse 7, this is not a message for the flesh. The flesh can't receive it because the carnal mind is hostile to the Spirit of the Lord. And likewise, the spirit is hostile to the flesh. We'll find that also in Romans chapter 8, verse 7. Constantly sharing the word of the Lord through the mighty Holy Spirit, we see this thread is consistent from Genesis to Revelation, and the Lord is calling the United States to repent. Let's start with the first segment. This will be the earthquake prophecy, which is a relatively short segment. After we hear the word of the Lord, we'll run immediately into the second earthquake prophecy, which is also a very short segment, a little bit more specific detail to the United States, and then we will be back. Shalom.
Praise the Lord, prophet of the Lord.
Praise the Lord, Pastor Joanne. Now, this is what the Lord says. Precious people, today being the 16th of the month of September, the year 2011, the Lord Jehovah, the God of Israel, spoke with me today in the morning about 3 o'clock a.m. all the way up to 5 a.m. And the Lord, He lifted me up in the Spirit, and He took me and He showed me the entire east coast of the United States of America, and I could see the ships, the small boats, the fishing boats with their tall, the things that the poles that hold their masts. I could see the ships that sail on the east coast of the United States of America. And then he took me all along the east coast. After that, he asked me to pass judgment, to decree with my prophetic tongue the judgment of the Lord over the east coast of the United States of America. This is owing to the homosexuality that has been established there now in New York City and many other cities where there's gay marriages, lesbianism. This is owing to the fall of the pastors, the leading evangelists of the world who live in the United States. They have all fallen to complacency and compromised gospel. They are now selling the blood of Jesus by preaching the gospel of prosperity. This is owing to the apostasy in the church, in the sanctuary of Jehovah, the God of Israel. And there is such a decay. Sexual sin is in the house of the Lord. Abortions are in the house. False prophets and false apostles have flooded that land. And so the voice of the Lord in the night took me there, and the voice of the Lord asked me to use my prophetic tongue to decree judgment. And then when I decreed, and then the voice of the Lord spoke from heaven and said, now there is an earthquake that is going to come, a second earthquake. A second earthquake is now going to come onto the eastern seaboard. The voice of the Lord called it the eastern seaboard. And we know that too well, that that is the east coast and that is the United States of America. And since the Lord has shown me the small boats and the ships that sail along the east coast, this judgment of the Lord that is coming may also involve floods. I've seen the waters. So the voice of the Lord is right now over the land of the United States of America and also over the waters of the eastern seaboard. There is a massive earthquake. There is an earthquake coming, a second earthquake. We are well too familiar with the first earthquake that I pronounced at 5:15 p.m. Kenya time, which is about 10 a.m., 10:30 a.m. New York time. And we saw that at about 9:22 p.m. Kenya time, about 4 hours, less than 4 hours from that pronouncement, that earthquake shook the U.S. massively. And now again the Lord has pronounced a judgment that there is an earthquake coming to the eastern seaboard, even with a storm, because he showed me the waters and the ships that sail along the east coast of the USA. The voice of the Lord is now over the eastern seaboard. The voice of the Lord is over the entire USA. When the Lord says the eastern seaboard of the USA, it is the entire nation of America. God Almighty is asking for repentance. He has commanded repentance in the USA. He has decreed repentance. The Lord is calling for national repentance. Let the presidents of the Wall Street, the presidents of companies, the president of the nation, presidents of the Congress, let all the leaders of the United States of America organize for a national repentance, for the nation to return back to Jesus, to return back to the fear of the Lord, to godliness, and prepare the way for the coming of the Messiah. It shall be known on this day that the mouth of the Lord, he has spoken. Shalom.
Praise the Lord,
Pastor Joanne. Now, this is what the Lord says.
Hallelujah. We are back, and the welcome back, precious listeners. The first prophecy is not coming through on the switchboard for whatever reason, but we did hear the second prophecy dated from July of 2013 from the Lord calling for national repentance. You heard the President of the United States, the presidents and the CEOs of Wall Street, the pastors, the bishops, from the most prestigious houses to the common houses, the Lord is calling for national repentance. And what a blessing that heaven is still open, that we can turn and return unto the Lord. Pastor Jose, if you're still with us, and we'll get to the first part of the message, or the third part, I should say, but we'll get to the segment on overcoming sexual sin. I wanted to let and share with you all that we were here in the Washington, D.C. area when the Mighty Prophet broadcast on radio just a few hours before the first earthquake struck the Washington, D.C. metro area, the one that was in Virginia, and it was felt all the way up to New York City. And it was roughly 1 o'clock, roughly, East Coast time, and we were aware in the morning when I woke up, I was aware of the prophecy through Jesus is Lord radio. They hadn't uploaded the video yet, but we were listening to the radio prophecy. And when that earthquake struck here in the Washington, D.C. area, it was very dramatic. It was very powerful, even though, if I recall, it was only a magnitude 6 or a 5.9, and we could hear people screaming in other buildings throughout our apartment complex and where we lived at the time. That was Silver Spring, Maryland. And the one thing I didn't know about earthquakes that I learned firsthand with that experience is how loud the crescendo was from when the tremblor started to when it reached its climax. As you could hear the buildings shaking, the concrete cracking, and it was a sound I'll never forget. It was very loud, and at first we just thought it was a truck driving by. That was my first instinct, and since we lived right up top the train station, my next thought was, oh, it's just one of the regional trains that, you know, is a bit bigger, heavier, and longer. And then it continued to build for roughly over 40 to 45 seconds. And the Mighty Prophet was sharing how the arrogant people in Washington, D.C. got chased from their buildings. And sure enough, every teammate that I had that was in the Washington, D.C. metro area working, they were running for their lives. And they ran out into the streets in Washington, D.C. And as I've shared this before, and maybe the precious listeners don't know, if there's one city, planet Earth, that can't even stand a little bit of rain or wind without panicking, it's Washington, D.C. And so when you throw an earthquake at the city, it's like scaring the proverbial long-tailed cat, if you will. They were absolutely frightened and horrified, and they left the buildings, and they couldn't get home. Many people didn't get home until midnight. That's not an exaggeration. That's the type of panic that ensued. And that was a warning from the Lord. We heard the Mighty Prophet share that another earthquake is coming. And as we understand how the Lord speaks, it was a magnitude 6, I believe, on the Richter scale, a 6 or a 6.1 in Sonoma County, and the Lord, or Sonoma, California, and the Lord is calling for national repentance. The other segment we didn't get to, also the Mighty Prophet of the Lord shared the Dominican Republic. He shared across the world, in fact, but that prophecy that he repeated there was tremendous judgment to the United States of America, and a tremendous earthquake as well, as the Lord is calling the United States to repent from sexual sin, to repent from the love of money, to repent from the secret societies which we have that run rampant here in Washington, D.C., especially You can't leave the city and not notice all of the pagan occult symbols, everything from the Masonic Lodge that's there in Arlington. Just driving by that place will bend your mind and give you an amazing headache. They actually have a street there called Crooked Street, and you can't even navigate the area without a compass. And that's part of the confusion and part of the secret societies the Lord is exposing through the mighty prophet. And there are obviously many of them in leadership positions. They're in some of the most prestigious universities and also in government positions as well as leadership positions in business. And the Lord is calling them to repent too of the secret societies. And you can see it when you're here in the Washington, D.C. Metro area, and the signs are all around. But with that, Pastor Jose, before we go on to the segment on overcoming sexual sin, is there anything else that you'd like to add that the Lord's placed on your heart for this evening segment?
Amen, Pastor Lou. Praise the Lord. Yes,
amen.
And as you had mentioned about all the secret societies and all that kind of stuff, the occult stuff, and I know that when the mighty prophet of the Lord gave a teaching or one of the visions he received from the Lord about the temple in heaven, he did explain, the Lord was revealing Psalms 2 and how now the nations at this hour have subscribed to a higher level of evil and how they are, even as Pastor Lou has mentioned, the top leadership of major corporations, of universities, of everything that Wall Street, that runs this nation, are affiliated, precious saints. And we are aware, even the pagans are aware of this. The heathens know this. They know of the occultism in the government and all that kind of stuff. And we need to repent. These things are being exposed and revealed. And we need to prepare our hearts, precious saints. Knowing all these things, reading the word of the Lord, which clearly tells us and convicts us, especially in this nation where all sin is acceptable, where all sin has become common, we need to repent and turn away from it. We need to separate ourselves from the wicked ways of the world, from the world, precious saints. The oil and the wine church is that church that has separated herself from the world, from the mainstream, that is even being rejected by the mainstream church, by all the churches in the United States of America. There are only very few who are being allowed to receive and understand and accept, because we have said it here many times, the Lord has revealed that the flesh will never understand or receive this message, will never comprehend it, and will always reject it. We must prepare our hearts, precious saints. The Lord will turn our hearts of stone into a heart of flesh. We will be refined as gold in the fire, precious saints. We need to repent. We need to repent. Now is the time to surrender our hearts to the Lord. chapter 7, verses 20 to 23. Mark chapter 7, 20 to 23. He went on. What comes out of a person is what defiles them. For it is from within, out of a person's heart, that evil thoughts come. Sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, lewdness, envy, slander, arrogance, and folly. All these evils come from inside and defile a person. Precious saints, this is the word of the Lord. This is in the New Testament. This is what the Lord is revealing. And these are the things, all these that are mentioned, are so common today, are accepted by society, by the leaders, by all, precious saints. We need to repent and surrender to the Lord. We are receiving directly from the Lord, precious saints, at this hour, the oil and the wine churches, precious saints. The Lord has sent his mighty bondservant, sharing and giving us the word of the Lord directly from the throne room of our Lord.
Amen.
We must heed the warning. Precious saint. Thank you, Pastor Luke.
Amen and amen and thank you, Pastor Jose. That's Pastor Jose Bobadilla of the California Altar. This is the segment on overcoming sexual sin. We thank the Lord for this. There's not a pastor, a priest, a bishop in the United States that could preach this message. And so the Lord sent his mighty prophet, teach it to us. The solution to overcoming sexual sin, the blood and the cross. Listen very carefully, precious listeners. This is the message to the church in the United States of America to overcome sexual sin, and you won't get it anywhere else. And we thank the Lord from the throne of God, as you heard from Pastor Jose. The Lord has spoken from the throne to the mighty prophet to share with his people, the children of the Lord. We will close with overcoming sexual sin. This is just part one. We will be back on Wednesday as the Lord leads with follow-on segments and if the Lord tarries. But until then, we bless the Lord and we thank the Lord for this opportunity. This is the mighty prophet of the Lord, overcoming sexual sin, part one. Shalom.
Sasa nataka tuingie katika toba ya dakika moja kabla tuingie katika mafunzo. Popote ulipo hapo nyumbani, kama unaweza tu kupiga magoti
and so we can go before our Lord,
ili tuende mbele zake Bwana wetu.
And I ask you to repeat after him in Swahili.
Nataka urudie nyuma yangu katika lugha ya Kiswahili.
Holy Father in heaven,
Baba takatifu wa mbinguni,
Father, we love you.
Baba, tumekupenda.
In the name of Jesus.
Katika jina la Yesu.
Father, today.
Baba leo.
We have humbled ourselves before you.
Tumejinyenyekeza mbele zako.
And Father, we are repenting.
Na Baba tunatubu.
And Father, we ask you today.
Na Baba tunakuomba leo.
We are coming before you, Father.
Tuaje mbele zako Baba.
The millions of us, Father.
Mamilioni ya watu Baba.
And Father, we are asking you today.
Na Baba tunakuomba leo.
To have mercy on us.
Uturehemu.
Father, forgive our sins.
Baba utusamehe dhambi zetu.
Father, you loved us so much.
Baba ulitupenda sana.
And Father, you gave us precious Jesus.
Na Baba ulitupa Yesu wa dhamana.
The darling of heaven.
Mpendwa wa mbinguni.
Father, you gave us your son.
Baba ulitupa mwana wako.
And yet Father, he was abused and he died on the cross.
Na Baba alitukanwa na akafa msalabani.
Father, the way to the cross was very painful.
Baba, njia ya kuelekea msalabani ilikuwa ni uchungu mno.
Father, it was not easy.
Baba, haikuwa rahisi.
Father, he was rejected.
Baba, alikataliwa.
Father, they broke his shoulder.
Baba, walifunja bega lake.
And he tried to carry that cross.
Na kajaribu kubeba msalaba huo.
The cross that saved us.
Msalaba iliyotuokoa.
He tried to put it on the broken shoulder.
Alijaribu kubeba msalaba huo katika bega lake ambayo limevunjwa.
And Father, he fell down.
Na Baba akaanguka.
And he fell down, my Lord.
Na akaanguka bwana wangu.
And they spat on him.
Na wakamtemea mate.
And Father, he woke up and tried to carry that cross again.
Na Baba akaamka tena na akajaribu kubeba msalaba huo.
And Father, all people ran away from him.
Na Baba watu wote wakamtoroka.
He remained lonely.
Akabaki upweke.
He remained alone.
Akabaki peke yake.
And they pierced his hands, my Lord.
Na wakadunga mikono yake, bwana wangu.
They also pierced his feet, my Lord.
Wakadunga miguu yake pia bwana wangu.
And he was so thirsty on that cross.
Na alikuwa na kiu hapo msalabani.
Father, he was saving us.
Baba alikuwa akituokoa.
And none of us was there to give him drinking water.
Na kukukua na mmoja wetu ambaye angempa kinywaji.
Father, they put a crown of thorns on his head and there was so much blood flowing from his face.
Baba walimvalisha konde la miba na kulikuwa na damu ambayo ilikuwa ikitiririka katika uso wake.
Father, he had nowhere to turn to.
Baba hakuwa na pengine pa kugeukia.
Father, you closed heaven over him.
Baba ulifunga mbingu juu yake.
Lord, so he could save us.
Bwana ili atuokoe.
And Father, they stabbed him.
Baba wakamdunga.
With a spear.
Na mkuki.
And then Father.
Alafu Baba.
He asked the same soldiers who had stabbed him.
Akawauliza wale mashujaa ambao walimdunga.
He asked them to help him with drinking water.
Aliwaomba maji ya kunywa.
He had no friend.
Hakukuwa na rafiki.
And then Father.
Alafu Baba.
He thanked them.
Akawashukuru.
And then he died.
Alafu akafa.
And then Father, he resurrected.
Alafu Baba akafufuka tena.
Father, the scars are still on his body.
Baba, alama bado iko katika mwili wake.
And Father, he is risen in glory.
Na Baba akafufuka katika utukufu.
But Father, today I repent.
Baba leo natubu.
That Father, after he suffered so much for us.
Na kwamba Baba baada ya kuteseka kwa ajili yetu.
Father, me, I don't understand.
Baba mimi sielewi.
How can we turn him around?
Tunawezaje kumgeuka?
And Lord, to blaspheme his name in a film.
Na Baba kudhihaki jina lake katika sinema.
and abuse him in the eyes of the nations of the earth.
Na kumtukana machoni pa mataifa ulimwenguni.
I cannot understand.
Baba sielewi.
How can they, Lord, how can they start blaspheming his holy name, the sinless Jesus?
Wanawezaje kuanza kutukana jina takatifu, Yesu ambaye ana mawaa.
Father, I repent today.
Baba, natubu leo.
It is lack of understanding.
Ni kukosa ufahamu.
I repent that that movie was made.
Ninatubu kwa sababu sinema hiyo ilitengenezwa.
Lord, I disconnect from that filth.
Baba, ninajitenga kutoka katika sinema hiyo.
And I ask you, Lord, to forgive man.
Nakuomba Bwana wasamehe wanadamu.
Forgive mankind.
Msamehe mwanadamu.
For ever blaspheming the holy name of our Savior.
Kwa kulitukana jina takatifu ya Mwokozi wetu.
The darling of your heart.
Kipenzi wa moyo wako.
How could they abuse him, my Lord, in these last days?
Wanawezaje kumtukana katika nyakati hizi za mwisho?
Father, today in the name of Jesus.
Baba, leo katika jina la Yesu.
I repent.
Ninatubu.
That I have lived to see such a time.
Na kwamba nimeishi ili nione nyakati kama hizi.
When the holy name of Jesus.
Wakati jina takatifu la Yesu.
Has been defiled in the face of the nations of the earth.
Nimenajisiwa machoni pa mataifa ya ulimwengu.
I separate tonight.
Ninajitenga leo.
In the very holy name of Jesus.
Katika jina takatifu la Yesu.
And Father, today.
Na Baba, leo.
I ask you to bring your Holy Spirit.
Ninakuomba umlete Roho wako mtakatifu.
To open the eyes of men.
Ili ifungue macho ya wanadamu.
To bring revelation to men.
Iwaletee ufunuo.
Of whom Christ is.
Ufunuo ya Yesu ni nani.
Father, I have repented today.
Baba, nimetubu leo.
In the name of Jesus.
Katika jina la Yesu.
So please don't forget me.
Sasa tafadhali usinisahau.
During the rapture of the church.
Katika nyakati za unyakuzi wa kanisa.
In the name of Jesus.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Amen.
Thank you.
Asante.
Hallelujah.
Hallelujah.
What a mighty time.
Ni wakati mkuu kiasi gani.
I just want you to know.
Nataka uelewe.
That our Lord Jesus.
Ya kwamba Bwana wetu Yesu.
Is very hurt.
Amehuzunika.
He's in pain.
Yeye ako katika uchungu.
Over what we have done.
Kwa ajili ya yale ambayo tumeyatenda.
But whoever has repented today.
Lakini yeyote ambaye ametubu.
Remember, the Lord is able to separate you.
Kumbuka Bwana anaweza kukutenga.
From all that you're seeing out there.
Kutokana na mambo hayo ambayo unayaona huko nje.
Hallelujah.
Hallelujah.
Today I'm going to handle something very very critical to the church.
Na leo naenda kuwafunza kitu ambacho ni cha maana sana kwa ajili ya kanisa.
If you will catch this one.
Kama utayashika haya.
Together with the teaching on the Holy Spirit, the anointing of the Holy Spirit.
Pamoja na mafunzo kuhusu upako wa Roho Mtakatifu.
Then that is it.
Sasa umepata.
Then you begin a mighty, mighty walk towards the rapture of the church.
Na sasa utaanza mtembeo mkuu ukielekea unyakuzi wa kanisa.
Today I am going to talk about overcoming sexual sin.
Leo ninaenda kuongelea kushinda dhambi ya zinaa.
Overcoming sexual sin.
Kushinda dhambi ya zinaa.
How can you overcome sexual sin?
Unawezaje kushinda dhambi ya zinaa?
And I'm going to get very deep today.
Na nitaingia ndani sana. Leo,
because I want you to know.
Kwa sababu nataka ujue.
That this is one area in which the church has completely failed.
Hii ndio sehemu ambayo kanisa imeanguka kabisa.
And this is one area that can completely bring down a servant of the Lord.
Na hii ni sehemu ambayo inaweza kumuangusha mtumishi wa Bwana.
This is one area that has made the church fall.
Hii ndio sehemu ambayo imefanya kanisa lianguke.
But I'll give you revelation as to why the church has fallen.
Na nitakupa ufunuo kuhusu kwa nini kanisa limeanguka.
Especially in this area.
Hasa katika eneo hili.
And I'll bring to you a very mighty revelation that this is an area that is key.
Na nitakupa ufunuo mkubwa sana ya kwamba Hii sehemu ni ufunguo.
And I'll make you understand that if you can be able to understand the gravity of sexual sin.
Na nitakufanya uelewe ya kwamba kama unaweza kuelewa uzito wa dhambi ya zinaa.
Then you can be able to shut that door.
Sasa unaweza kufunga mlango huo.
And that if you are able to shut that door.
Na kama unaweza kufunga mlango huo.
Then many other doors can be shut now.
Sasa milango zingine zote zinaweza kufungwa.
So today I'll look at a very critical aspect of church.
Sasa leo nitafunza kuhusu jambo la maana sana kwa ajili ya kanisa.
And I want as an introduction to make you understand.
Na ninataka tuanze ili uelewe.
That sexual sin
ya kwamba dhambi ya zinaa
had become embedded into the lives of Christians.
Imeenea katika maisha ya Wakristo.
Sexual sin
dhambi ya zinaa
has become embedded into the church of Christ.
Imeenea katika kanisa la Yesu.
Sexual sin
dhambi ya zinaa
has become embedded at the pulpit, the altar of the Lord.
Imeenea hata katika madhabahu takatifu, hekalu la Bwana.
Sexual sin
dhambi ya zinaa
has also spread out and brought death into the church.
Imeenea na pia imeleta kifo katika kanisa.
Sexual sin
dhambi ya zinaa
has made the Lord not even be able to use the servants he wanted to use anymore.
Imemfanya Mungu asitumie watumishi ambao alikuwa anataka kuwatumia.
And today I will be able to bring to you a complete understanding.
Na leo nitakuletea ufahamu kamilifu
of the gravity and the weight of sexual sin in your life as a Christian.
Ufahamu wa uzito wa dhambi ya zinaa katika maisha yako kama Mkristo.
And today I'll bring to you God's view of sexual sin. How does God look at sexual sin?
Na leo nitakufundisha namna Mungu anayatazama dhambi ya zinaa.
How does the Lord look at sexual sin?
Bwana anatazamaje dhambi ya zinaa?
And once you'll be able to understand how the Lord looks at sexual sin.
Na utakapoelewa jinsi Bwana anayatazama dhambi ya zinaa.
Then you begin to reevaluate yourself vis-a-vis sexual sin.
Na sasa utaanza kujitenga na dhambi ya zinaa.
You begin to understand that sexual sin.
Utaanza kuelewa ya kwamba dhambi ya zinaa
is not as light as you thought.
Sio jepesi kama jinsi unafikiria.
And then I'll bring you to a place of how does the enemy use sexual sin to enslave the church.
Alafu nitakufunza jinsi adui anatumia dhambi ya zinaa kuweza kuteka kanisa nyara.
How does he use sexual sin to capture the church?
Anatumiaje dhambi ya zinaa kushika kuweka kanisa matekani?
And then I'll bring you to a point on the main keys that are embedded in the Bible.
Alafu nitakufikisha katika sehemu ya funguo ambazo zimeandikwa katika Biblia.
Mighty, mighty keys that our Lord placed through the power of the Holy Spirit.
Funguo ambayo Bwana wetu aliweka kupitia nguvu za Roho Mtakatifu.
He placed them into the Bible.
Aliyaweka katika Biblia.
That you can use.
Ili uvitumie.
To break the chain of sexual sin.
Ili uweze kuvunja minyororo ya dhambi ya zinaa.
To destroy and break the chains of sexual sin and sexual immorality and lust.
Kuharibu na kuvunja minyororo ya dhambi ya zinaa na hata dhambi ya usherati.
And I'll bring you to a place and you begin to see the understanding of how the enemy brings a chain of events that create sexual lust and tie you and bind you and render you useless before the Lord.
Na nitakufunza jinsi adui analeta minyororo ya tukio fulani ama sinema fulani ambazo zinakuletea tamaa ili uingie katika dhambi ya zinaa.
And as we talk about breaking the chains of sexual sin.
Na tunapoongelea namna ya kuvunja minyororo ya dhambi ya zinaa.
I'll bring you to another level.
Nitakufikisha katika kiwango kingine.
Where I'll teach you about resisting sexual temptations on a daily basis.
Penye nitakufundisha namna ya kuepuka na majaribu ya dhambi ya zinaa katika maisha yako
and
kila
I'll
siku.
I'll bring you to the final item.
Na nitakufikisha mwisho
on shutting the door on sexual sin in your life.
Nitakufikisha katika kile kiwango ya kujifunza namna ya kufunga milango ya dhambi ya zinaa katika maisha yako.
And if the church can catch this.
Na kama kanisa linaweza kuyashika haya.
That church is on its way to prepare for a perfect bride for Christ.
Sasa kanisa hilo liko katika njia ya kujiandaa kwa ajili ya bwana harusi.
Hallelujah.
Ambaye ni Bwana Yesu.
I want you to understand.
Nataka uelewe.
That the enemy has used sexual sin.
Ya kwamba adui ametumia dhambi ya zinaa.
As a main aspect, a main element
kama silaha mkuu kwake kabisa,
to bring the fall in the church,
ili aweze kuleta mwanguko kanisani,
and he has spread it to all the ages,
na ameieneza katika viwango vyote.
And so today,
na leo,
I want us to begin by looking at how does Jehovah God look at sexual sin? How does he look at you when you fall into sexual sin?
Tunataka kuanza kwa kujifundisha jinsi Bwana Jehovah Mungu anatizama dhambi ya zinaa. Anakuangaliaje unapoanguka katika dhambi ya zinaa?
How does the Lord look at you?
Bwana anakutazamaje?
When you fall into sexual sin.
Wakati unaanguka katika dhambi ya zinaa.
And then we'll take it step by step. The book of 2 Samuel.
Hebu tusome kitabu cha Samueli wa pili.
I want to bring you to a very very important teaching.
Nataka nikulete katika mafunzo muhimu sana.
Just like the teaching on the Holy Spirit.
Kama tu jinsi mafunzo ya Roho Mtakatifu.
If you will be able to catch this teaching,
kama utayashika mafunzo haya,
you will never be the same again.
Utabaki sawia tena.
And so you'll be able to understand.
Na sasa utaelewa.
That surely you can shut the door.
Ya kwamba unaweza kufunga mlango.
You can completely shut the door on sexual sin.
Unaweza kufunga mlango ya dhambi ya zinaa.
Whoever is writing, just write these things down.
Mwenye anaandika endelea tu kuandika.
Make sure you write them down.
Hakikisha kwamba unayaandika.
There are other things that the Holy Spirit has brought to my attention that this church needs to know.
Kuna mambo mengi ambayo Roho Mtakatifu amenikumbusha ili kanisa hili lijue.
But today we are looking at overcoming sexual sin.
Leo tunaangalia namna ya kushinda dhambi ya zinaa.
And you want to know one thing,
na utajua kitu kimoja,
that if the church will be able to overcome sexual sin,
ya kwamba ikiwa kanisa itakuwa na uwezo wa kushinda dhambi ya zinaa,
the church will have closed the door to many other sins too.
Kanisa itakuwa imefunga mlango kwa dhambi zingine nyingi.
The sin of lying,
dhambi ya udanganyifu,
the sin of idolatry of money,
dhambi ya ibada ya sanamu ya pesa,
idolatry of things,
ibada ya sanamu ya vitu,
and many other sins. Those can be slammed closed once you finish with sexual sin.
Na dhambi hizo zingine zote zinaweza kufungwa utakapofunga dhambi ya zinaa.
I want us to go straight into the word of God.
Nataka tuingie katika neno la Mungu.
And see how does God look at sexual sin?
Na tuone jinsi Mungu anatazama dhambi ya zinaa.
And as I bring this teaching before you.
Wakati nakuletea mafunzo haya.
I want you, if you are a servant of the Lord.
Nataka ukiwa mtumishi wa Mungu.
Look at your aspect, your dimension of this teaching.
Hebu angalia ya kwamba mafunzo haya yanakuelekeza wapi.
And if you are a member of a congregation.
Na kama we ni mmoja wa washirika.
I want you also to take your portion on this.
Nataka wewe pia uangalie mwelekeo wako.
If you are an overseer of a group of churches.
Kama wewe ni kiongozi wa makanisa kadhaa.
Also take your portion.
Eta wewe chukua kiwango chako upande wako.
Then many other dimensions, the children, the youth, if there's anyone listening.
Vijana na watoto na kila mtu kanisani kama wanasikia.
I want to begin today by looking at how does Jehovah God look at sexual sin.
Ninaanza kwa kuangalia jinsi Bwana Jehovah Mungu anatizama dhambi ya zinaa.
And I want you to know that sexual sin can actually mess you up before the Lord.
Na nataka ujue ya kwamba dhambi ya zinaa inaweza kukuharibu mbele za Bwana.
It can render you completely unusable before the Lord.
Inaweza kukufanya usitumike mbele za Bwana.
So let us look at how the Lord looks at this.
Hebu tuangalie jinsi Bwana anaangalia dhambi hii ya zinaa.
I want to bring to your attention a very mighty servant of the Lord as I lay the foundation for this teaching.
Wakati naendelea kuweka msingi wa mafunzo haya, nitakupa mfano wa mtumishi mkubwa wa Mungu.
I want you to remember the servant of the Lord called David.
Nataka umkumbuke mtumishi wa Mungu aliyeitwa Daudi.
The man that the Lord called, the only man the Lord said, that is the man after my own heart.
Yule mtu ambaye Bwana alimuita. Bwana alisema huyo ndiye mtu wa moyo wangu.
And I want us to go into the life of this servant of the Lord.
Nataka tuingie katika maisha ya huyu mtumishi wa Mungu.
And as we continue in his life, I'll be revealing to you several aspects about the nature of God and how he looks at sexual sin.
Na wakati naendelea na mafunzo haya katika mfano wa huyu mtumishi wa Mungu, tutaangalia utu wa Mungu na jinsi anatazama dhambi ya zinaa.
The book of 2 Samuel chapter 11.
Tuangalie kitabu cha Samueli wa pili mlango wa 11.
It will give you a complete foundation and background onto this teaching.
Itakupa msingi wa mafunzo haya.
But I will go now straight to 2 Samuel chapter 12.
Na sasa tutaingia katika Samueli wa pili mlango wa 12.
So you can be able to understand how God looks at sexual sin.
Ili uweze kuelewa jinsi Mungu anayatazama dhambi ya zinaa.
It's a lot of reading.
Tuko na masomo mengi.
Your eyes are going to be opened.
Macho yako yatafunguka leo.
Deliverance is going to come to you if you are one of those that are in sexual sin.
Na ukombozi utakukujia ikiwa wewe ni mmoja wa wale ambao wamekamatwa na dhambi ya zinaa.
Let us read 2 Samuel chapter 12 verses 1 to 15.
Tusome Samueli wa pili mlango wa 12 mstari wa kwanza hadi wa 15.
The Lord sent Nathan to David. When he came to him, he said, "There were two men in a certain town, one rich and the other poor."
Ndipo Bwana akamtuma Nathani aende kwa Daudi, naye akamwendea akamwambia, palikuwa na watu wawili katika mji mmoja, mmoja wao alikuwa tajiri, wa pili maskini.
The rich man had a very large number of sheep and cattle.
Yule tajiri alikuwa na kondoo na ng'ombe wengi sana.
But the poor man had nothing except one little ewe lamb he had bought. He raised it and it grew up with him and his children. It shared his food, drank from his cup, and even slept in his arms. It was like a daughter to him.
Bali yule maskini hakuwa na kitu ila mwana kondoo mmoja mdogo ambaye amemnunua na kumlea, naye akakuwa pamoja naye na pamoja na wanawe, kula sehemu ya posho lake na kukinywea kikombe chake na kulala kifuani mwake, akawa kwake kama binti.
Now a traveler came to the rich man, but the rich man refrained from taking one of his own sheep or cattle to prepare a meal for the traveler who had come to him. Instead, he took the ewe lamb that belonged to the poor man and prepared it for the one who had come to him.
Hata msafiri mmoja akamfikilia yule tajiri, naye akaacha kutua mmoja wa kondoo zake mwenyewe au mmoja wa ng'ombe zake mwenyewe ili kumwandalia yule msafiri aliyemfikilia, bali alimnyang'anya yule maskini mwana kondoo wake akamwandalia yule mtu aliyemfikilia.
David burned with anger against the man and said to Nathan, "As surely as the Lord lives, the man who did this deserves to die."
Ndipo hasira ya Daudi ikawaka sana juu ya mtu yule, akamwambia Nathani, "Aishivyo Bwana, mtu huyo aliyetenda jambo hili hakika yake estahili kufa.
He must pay for that lamb four times over because he did such a thing and had no pity."
Naye atamrudishia yule mwanakondoo mara nne kwa sababu ametenda neno hili na kwa sababu hakuwa na huruma.
Then Nathan said to David, "You are the man. This is what the Lord, the God of Israel, says. I anointed you king over Israel, and I delivered you from the hand of Saul."
Basi Nathani akamwambia Daudi, "Wewe ndiwe mtu huyo. Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, nalikutia mafuta uwe mfalme juu ya Israeli, nikakuokoa na mkono wa Sauli.
I gave your master's house to you and your master's wives into your arms. I gave you the house of Israel and Judah. If all that had not been enough, had been too little, I would have given you even more."
Nami nikakupa nyumba ya Bwana wako na wake za Bwana wako kifuani mwako, nikakupa nyumba ya Israeli na ya Yuda. Na kama hayo yangalikuwa machache, ningalikuongezea mambo kadha.
"Why did you despise the word of the Lord by doing what is evil in his eyes? You struck down Uriah the Hittite with the sword and took his wife to be your own. You killed him with the sword of the Ammonites."
Kwa nini umemdharau neno la Bwana na kufanya yaliyo mabaya machoni pake? Umempiga Uriah Mhiti kwa upanga, nawe umemtua mke wake awe mke wako, nawe umemuua huyo kwa upanga wa wana wa Amoni.
And he says, verse 10, "Now therefore the sword will never depart from your house, because you despised me and took the wife of Uriah the Hittite to be your own."
Basi sasa upanga hautaondoka nyumbani mwako kwa sababu umedharau ukamtua mke wa Uriah Mhiti kuwa mke wako.
Verse 11, he says, "This is what the Lord says," that is Nathan speaking to David, "out of your own household I'm going to bring calamity upon you before your very eyes. I will take your wives and give them to one who is close to you, and he will lie with your wives in broad daylight."
Mstari wa 11 Biblia inasema, Bwana asema hivi, Angalia, nitakuondokeshea uovu katika nyumba yako, nami nitawatua wake zako mbele ya macho yako na kumpa jirani yako, naye atalala na wake zako mbele ya jua hili.
You did it in secret, but I will do this in broad daylight before all Israel.
Maana wewe ulifanya jambo lile kwa siri, bali mimi nitalifanya jambo hili mbele ya Israeli wote na mbele ya jua.
Verse 13 says, then David said to Nathan, I have sinned against the Lord. Nathan replied, the Lord has taken away your sin. You are not going to die. But because by doing this you have made the enemies of the Lord show utter contempt, the son born to you will die.
Mstari wa 13 Biblia inasema, Daudi akamwambia Nathani, nimemfanyia Bwana dhambi. Nathani akamwambia Daudi, Bwana naye ameiondoa dhambi yako, hutakufa. Lakini kwa kuwa kwa tendo hili umewapa adui za Bwana nafasi kubwa ya kukufukuru, mtoto atakayezaliwa kwako hakika yake atakufa.
Verse 15, it says, after Nathan had gone home, the Lord struck the child that Uriah's wife had born to David, and he became ill.
Naye Nathani akaondoka kwenda nyumbani kwake, basi Bwana akampiga yule mtoto ambaye mke wa Oria alimzalia Daudi, naye akawa hawezi sana.
Listen to me very carefully.
Nisikize kwa makini sana.
Why did I read that scripture to
you? Kwa nini nimekusomea andiko hilo?
I want you beginning this day.
Nataka kuanzia leo
to get a complete understanding of how the Lord looks at sexual sin.
Uweze kuelewa kikamilifu jinsi Bwana anatizama dhambi ya zinaa.
I want you first of all to understand one thing.
Nataka uelewe kitu kimoja kwanza.
That every time there is sexual sin.
Ya kwamba kila wakati ambapo kuna dhambi ya zinaa,
the Lord always will punish.
Bwana atahukumu.
There will always be a punishment on sexual sin.
Kutakuwa na hukumu juu ya dhambi ya zinaa.
I want you to look at one thing here today.
Nataka utizame kitu kimoja leo.
David was not an ordinary servant of the Lord.
Daudi hakukuwa tu ni mtumishi wa kawaida wa Mungu.
David was called by God and anointed by the Lord.
Daudi aliitwa na Mungu na akapakwa na Bwana.
And when David was called by the Lord,
na wakati Daudi aliitwa na Bwana,
he was given several levels of anointing.
Alipewa viwango tofauti tofauti vya upako.
David walked under the anointing of the Holy Spirit.
Daudi alitembea ndani ya upako wa Roho Mtakatifu. Alikuwa ni mchungaji mpakwa mafuta.
He was anointed a king.
Alipakwa mafuta ili awe mfalme.
David was a prophet.
Daudi alikuwa nabii.
David operated under several anointings.
Daudi alifanya kazi chini ya upako kadha wa kadha.
Look at how the Lord raised David up.
Angalia jinsi Bwana alimuinua Daudi.
And he brought him out of where he was.
Alimtoa penye alikuwa.
And he used him to even bring down Goliath that was humiliating the house of the Lord.
Na alimtumia hata kuhakikisha kwamba amemwangamiza kaua Goliath ambaye alikuwa akimfukuru nyumba ya Bwana.
When Saul was not doing things right, even replaced Saul with David.
Wakati Sauli alikuwa hafanyi mambo sawa, alitoa Sauli na akamweka Daudi.
David was not an ordinary servant.
Daudi hakukuwa ni mtumishi kawaida tu.
And the Lord was speaking with David.
Na Bwana alikuwa akinena na Daudi.
But when David fell to sexual sin.
Na wakati Daudi alianguka katika dhambi ya zinaa.
The Lord God.
Bwana Mungu.
The Lord God in view of the gravity of sexual sin.
Bwana Mungu akitizama uzito wa dhambi ya zinaa.
The Lord God shut down the door of communication to David.
Bwana akafunga mlango wa kuwasiliana na Daudi.
For a very long time, more than a year, he never spoke a word to David.
Kwa muda mrefu zaidi ya mwaka moja, hakunena hata neno moja kwa Daudi.
Listen to me, precious people.
Munisikize watu wa dhamana.
I know that many things can happen to you.
Najua mambo mengi yanaweza kukutendekea.
Maybe your husband can die.
Labda mume wako anaweza kufa.
Maybe you have no husband.
Pengine hauna bwana.
Maybe you have no wife.
Pengine hauna bibi.
Maybe you have no job.
Pengine hauna kazi.
Maybe in your family children are always sick.
Pengine katika jamii yako watoto kila mara ni wagonjwa.
Maybe you are serving God and a lot of difficulty.
Pengine unamtumikia Bwana katika ugumu.
Maybe you are rejected by family.
Pengine umekataliwa na jamii.
Rejected by workmates.
Umekataliwa na watendakazi wenzako.
Rejected by the world.
Umekataliwa na dunia.
But the only thing you are left with.
Lakini kitu kimoja ambayo umebakishwa nayo.
Jehovah God your maker.
Ni Jehovah Mungu muumba wako.
And so you begin to understand the weight of sexual sin.
Na sasa unaanza kuelewa uzito uzani wa dhambi ya zinaa. Kwa sababu ya dhambi ya zinaa.
Jehovah God can close the door on you.
Bwana Mungu anaweza kufunga mlango.
He can shut the door.
Anaweza kufunga mlango kwako.
He is the only one you are left with.
Na yeye ndiye yule wa umbaye umebaki naye.
See that he closes the door on David.
Alimfungia Daudi mlango.
And then now.
Na sasa.
He sends Nathan to David.
Anamtumia Daudi Nathan.
Which means he stopped even speaking to David.
Inamaanisha hata aliwacha kuongea na Daudi.
Stop talking to David.
Aliwacha kuongea na Daudi.
In view of the gravity of the weight of sexual sin.
Alipoona uzani ni wa dhambi ya zinaa.
I am using this to build up a foundation for this teaching.
Ninatumia hii kujenga msingi wa mafunzo haya.
So start by understanding the weight and the gravity of how God looks at sexual sin when you fall to sexual sin.
Ili uweze kuelewa na ujue uzani ya jinsi Mungu anatizama dhambi ya zinaa unapoanguka katika dhambi ya zinaa.
Jehovah God your maker.
Jehovah Mungu muumba wako.
Even when everything has rejected you.
Hata wakati umekataliwa na kila kitu, kila mtu.
He always does not reject you.
Yeye hakukatai.
But when it comes to sexual sin.
Lakini unapoanguka katika dhambi ya zinaa.
He is now able to shut the door on you.
Sasa yeye atakufungia mlango.
Do you see the gravity of sexual sin?
Unaona uzani wa dhambi ya zinaa?
And the second thing I want to bring to your attention.
Kitu cha pili ningependa kukufahamisha.
Sexual sin.
Ya kwamba dhambi ya zinaa.
Always leads to death.
Inaongoza watu katika kifo.
Listen to me.
Nisikize.
Sexual sin.
Dhambi ya zinaa.
Will always lead to death.
Kila mara itaongoza wapendwa katika kifo.
Either physical death.
Kifo cha kiasili.
Or spiritual death.
Au kifo cha kiroho.
Sexual sin, listeners.
Dhambi ya zinaa wapendwa wasikizaji.
Will always be punished by Jehovah.
Itahukumiwa na Jehovah.
You heard the way he talked to David.
Unaosikia jinsi aliongea na Daudi hapa.
He said the Lord has taken away your sins.
Biblia inasema kwamba Bwana ameondoa dhambi zako.
You are not going to die.
Hautakufa.
But because by doing this you have made the enemies of the Lord to show utter contempt. The son born to this must die.
Na kwa sababu ya hii umemfanya maadui wa Bwana waweze kumfukuru Bwana. Sasa mwana wako lazima akufe.
Sexual sin will always be punished by Jehovah.
Dhambi ya zinaa kila mara itahukumiwa na Jehovah.
And number two, sexual sin will always lead to death.
Nambari ya pili, dhambi ya zinaa inaongoza katika kifo.
Either physical death.
Labda ni kifo ya kiasili.
Or spiritual death.
Au kifo ya kiroho.
Because spiritual death is the beginning.
Kwa sababu kifo ya kiroho ni mwanzo.
And then it comes to physical death.
Alafu kifo ya kiasili.
And you see that for all the years.
Na unaona ya kwamba kwa miaka zote.
David was precious before the Lord.
Daudi alikuwa ni wa dhamana mbele za Bwana.
The same God that sees beyond today.
Bwana huyo huyo ambaye anaangalia mbele leo.
And when he called David, he knew David was going to fall.
Na wakati alimuita Daudi, alijua ya kwamba Daudi alikuwa anaenda kuanguka.
And he tells David.
Na akamueleza Daudi.
Listen what he tells David.
Hebu sikiza chini alimueleza Daudi hapa.
He's telling David.
Alimwambia Daudi.
I gave you everything.
Nilikupa kila kitu.
Even the wives of your enemies.
Hata wake wa adui zako.
That means for as long as it is ordained by God.
Inamaanisha kwamba jinsi imetengwa na Mungu.
And the Lord ordained and said, I gave them to you those women.
Na akasema kwamba nilikupa wake wao.
But when you fail to sexual sin, you step out of my will.
Na unapoanguka katika dhambi ya zinaa, unatoka katika mapenzi yangu.
Now I am even going to take your wife and have them, your close friends, go about with them.
Na sasa nitachukua hata wake zako, nifanye marafiki zako wa karibu walale nao kiona.
To make you feel the pain.
Ili uweze kuhisi uchungu.
That I feel when I see you fall to sexual.
Yenye nilihisi wakati nilikuona ukianguka katika dhambi ya zinaa.
Hallelujah.
Hallelujah.
Listen to me, precious listeners.
Sikize wapendwa wasikizaji wa dhamana.
Down the line in this foundation I'm laying.
Tukiendelea katika msingi huu ninaweka.
I want to give you light at the end of this tunnel.
Nataka nikupe mwanga katika mwisho wa mafunzo haya.
That is just the foundation I'm laying right now.
Ni msingi tu naweka sasa.
I am going to emphasize to you the gravity and the weight of sexual sin before the Lord Jehovah God.
Nataka nikufahamishe uzani wa dhambi ya zinaa mbele za Mungu.
And then I will later show you the way out.
Na alafu nitakueleza namna ya kuepuka ama namna ya kujitoa.
You see that when David turns around,
unaona wakati Daudi aligeuka,
when judgment has hit him,
baada ya kupigwa na hukumu,
more than a year he cannot hear from God.
Angeweza kusikia kutoka kwa Bwana zaidi ya mwaka moja.
The worst thing is for you to know that God has closed the door on you.
Kitu kibaya mno ni kujua ya kwamba Bwana amekufungia mlango.
And he suffered.
Na akaumia sana.
But when David turned around in repentance,
na wakati Daudi aligeuka na akatubu,
and then you see the Lord turning around and restoring David.
Sasa unaona Bwana anageuka na kurejesha Daudi.
And we'll talk about that nature of repentance.
Na tutaongea kuhusu aina hiyo ya toba.
But in between there is a lot we are going to handle today.
Lakini kati hapo kuna mafunzo mengi tutajifunza leo.
Even as we continue laying this foundation.
Hata tunapoendelea kuweka msingi.
I want us to go into the book of Judges.
Nataka tuingie katika kile kitabu cha Waamuzi.
Judges 16 verses 4 to 25.
Tusome kitabu cha Waamuzi mlango wa 16 mstari wa 4 hadi mstari wa 5.
Still looking at the gravity of sexual sin to Jehovah God.
Bado tunaangalia uzani wa dhambi ya zinaa mbele za Mwenyezi Mungu.
How does the Lord look at sexual sin?
Mungu anaangaliaje dhambi ya zinaa?
And we are going to look at yet another servant of the Lord.
Tutamtizama mtumishi mwingine wa Mungu.
We are not reading all the scripture. I'll pick quite a few, but you can read all at home. Judges 16 verses 4 to 25.
Hatusoma kitabu hiki chote, lakini nataka tutachagua mistari kadha wakadha hapa tusome. Hizo zingine utasoma baadaye kwa wakati wako.
And again, Judges 16.
Waamuzi mlango wa 16.
Let me begin the first few verses and then jump to verse 4. It says in verse 1. One day Samson went to Gaza where he saw a prostitute.
Biblia inasema katika mstari wa kwanza ya kwamba Samsoni akaenda Gaza, akaona huko mwanamke kahaba, akaingia kwake.
And then you see very clearly that he begins to fall in love with this woman.
Na sasa unaona wazi ya kwamba akaanza kumpenda huyu mwanamke.
I want you to know that the chronology of falling into sexual sin.
Nataka ujue ya kwamba ile hali ya kuanguka katika dhambi ya zinaa
begins like this.
Inaanza hivi.
It begins with desire.
Inaanza na tamaa.
And if you open the door to desire,
ukifungua mlango ili utamani.
We're going to look at this very deep.
Tutaangalia haya kwa undani sana.
Just in summary here.
Na kwa ukamilifu hapa.
It begins with desire.
Inaanza na kutamani.
And then it goes into lust.
Alafu inaingia katika ile kutamani ya kiukahaba, yani usherati.
Amen. And then you go straight into sin.
Alafu sasa unaingia katika dhambi.
And so you see another mighty servant of the Lord.
Sasa unaona mtumishi mwingine mkuu wa Mungu.
The Lord using mightily.
Mungu akimtumia kwa njia kuu.
But when he encounters sexual sin.
Na wakati aliingia katika dhambi ya zinaa.
The Lord is able to shut the door on him.
Mungu aliweza kumfungia mlango.
So let me make you understand one thing here, listener.
Wacha nikufanye uelewe kitu kimoja hapa mpendwa msikilizaji.
If there is anything that will make the Lord shut the door on you.
Kama kuna kitu ambacho kitamfanya Mungu akufungie mlango.
It is sexual sin.
Ni dhambi ya zinaa.
And we are heading very deep so you'll be able to understand deeper how he looks at sexual sin, how he classifies sexual sin related to other sins.
Tutaingia ndani sana ili tuelewe jinsi Mungu anaangalia dhambi ya zinaa na jinsi anaifananisha na dhambi zingine.
And you saw in the life of Samson here.
Tunaona katika maisha ya Samsoni hapa.
That Samson encounters sexual sin.
Na kwamba Samsoni anaingia katika dhambi ya zinaa.
And this woman begins to woo him.
Alafu huyu mwanamke anaanza kumnyonya.
And I want you to know in Hebrew, the Jewish language.
Katika lugha ya Kiebrania.
The name Delilah, like I've said.
Jina Delilah, jinsi nilisema.
In other words, if you translate it literally, it means sucking up, to suck up.
Ukitafsiri inamaanisha kunyonya.
To suck up, to drain life out of.
Ni kutoa, kunyonya maisha kutoka kwa kitu.
And don't confuse it with Dahlia. Dahlia is a flower, but then Delilah is to suck, to remove life, to finish, to take away strength.
Delilah inamaanisha kunyonya, kunyonya nguvu.
And you see very clearly here verse 4.
Tunaona katika mstari wa 4 wazi kabisa hapa.
That sometime later he fell in love with the woman in the valley of Sorek whose name was Delilah.
Ikawa baada ya hayo akampenda mwanamke mmoja katika bonde la Soreki jina lake akiitwa Delilah.
And listen very carefully, all listeners, what sexual sin will do to you.
Munisikize wapendwa wasikizaji jinsi dhambi zinayo itakutenda mabaya.
Verse 5.
Mstari wa 5.
He says the ruler of the Philistines went to her and said, "See if you can lure him. It is showing you the secret of his great strength and how we can overpower him so we may tie him up and subdue him. Each one of us will give you 11 shekels of silver."
Nao wakuu wa Filisti wakamwendea wakamwambia, "Mbembeleze upate kujua asili ya nguvu zake nyingi na jinsi tutakavyoweza kumshinda, tupate kumfunga na kumtesa. Nasi tutakupa kila mtu fedha 1,100."
Verse 7 says, "Samson answered her, 'If anyone ties me with 7 fresh thongs, hallelujah, that have not been dried, I'll become as weak as any other man.'"
Mstari wa 7, Samsoni akamwambia, "Wakinifunga kwa kamba mbichi 7 ambazo hazijakauka bado, hapo ndipo nitakuwa dhaifu, nitakuwa kama mwanadamu mwenzangu."
Verse 17.
Mstari wa 17.
He says, "So he told her everything. 'No razor has ever been used on my head,' he said, 'because I have been a Nazarite set apart to God since birth. If my head were shaved, my strength would leave me and I would become as weak as a man.'"
Mstari wa 17 Biblia inasema, "Ndipo alipomwambia yote yaliyokuwa moyoni mwake, akamwambia, 'Wembe haukupita juu ya kichwa changu kamwe, maana mimi nimekuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni mwa mama yangu. Nikinyolewa ndipo nguvu zangu zitanitoka, nami nitakuwa dhaifu, nitakuwa kama mwanadamu mwenzangu."
Verse 20, "Then she called, 'Samson, the Philistines are upon you.' He woke up from his sleep and thought, 'I will go out as before and shake myself free,' but he did not know that the Lord had left him."
Mstari wa 20, Biblia inasema, "Kisha akasema, 'Samsoni, Wafilisti wanakuja.' Akaamka katika usingizi wake, akasema, 'Nitakwenda nje kama siku nyingine na kujinyosha,' lakini hakujua ya kuwa Bwana amemwacha."
Listen to me, precious listeners.
Munisikize wapendwa wasikizaji wa dhamana.
If there is anything that will make the Lord leave you,
kama kuna kitu ambacho kitamfanya Bwana akuache,
it is sexual sin.
Ni dhambi ya zina.
And I'm still using these two cases to build up a strong foundation for you here.
Ninaendelea kukupa mifano ya hawa watumishi wawili ili nikupe msingi.
And then we are going to go deep, and then you see even deeper how God looks at sexual sin.
Alafu tutaingia ndani kabisa na uone jinsi Bwana anatizama dhambi ya zina.
But I'm using the little summaries on the lives of these two servants.
Lakini ninatumia mifano katika maisha ya hawa watumishi wawili,
so you can be able to see the gravity with which God weighs sexual sin.
Ili uweze kuangalia uzani yenye Mungu anapimia dhambi ya zina.
And you see that when it comes to sexual sin,
na unaona ya kwamba ikifika ni dhambi ya zina,
the enemy begins by luring Samson again like David.
Adui anaanza kumtumia ama kumfanya Samsoni pia aanze kuteseka tena kama Daudi.
No, luring, bembeleza, to win him. She began to win him by asking him, "What should I do? Where is your strength?"
Adui anaanza kumtongoza na kumuuliza, "Nikufanyie nini? Nguvu zako ziko wapi?" Kumbembeleza ili amnyang'anye nguvu zake.
And you see that Samson begins to fall in love with this woman. He takes the first step of desire somebody.
Alafu unaona Samsoni anaanza kumpenda huyu mwanamke, anaanza kuwa na ile tamaa.
And then after that you see that now Samson takes it to another level. He begins to reveal to him the secrets of his Christian walk.
Alafu Samsoni anaichukua katika kiwango kingine, anaanza kumfunulia siri ya mtembeo wake wa Ukristo.
He begins to reveal to him the secrets of his walk with the Lord.
Anaanza kumfunulia siri ya mtembeo wake, njia zake na Mungu.
And you see that the Philistines go to this woman.
Na unaona Wafilisti wakimwendea huyu mwanamke.
The rulers of the Philistines.
Viongozi wa Wafilisti.
The kings of the kingdom of darkness.
Wakuu ufalme wa giza.
The kings of the kingdom of darkness.
Wafalme wa ufalme wa giza.
Will always use sexual sin to approach you.
Kila mara watatumia dhambi ya zinaa kukujia.
And sexual sin will lure you.
Na dhambi ya zinaa itakubembeleza na kudanganya.
So they can get the secrets about you.
Ili wapate siri kukuhusu.
And if you are able to sell into sexual sin, to buy into that.
Na ukianza kununua dhambi ya zinaa na uingie.
And you go right in there.
Alafu uingie katika dhambi ya zinaa.
Then you reach a place where you are deep in now.
Alafu unaifika katika kile kiwango ambacho umeingia ndani kabisa.
And the Lord will leave you.
Alafu Bwana atakuacha.
That's what we are seeing with David.
Na hiyo ndiyo tunaona na mtumishi Daudi.
And then we are seeing with Samson.
Pia tunawaona na Samsoni.
Confirming two things.
tukijaribu kuangalia vitu hivi vili mfano hivi,
and we see that that is a confirmation of two things we just mentioned.
Na tunaona ya kwamba hiyo tu ni mfano wa vitu viwili, maisha ya watu wawili ambao tumeyataja hapa.
After sexual sin there is always punishment.
Ya kwamba baada ya dhambi ya zinaa kuna hukumu.
There is always judgment in sexual sin.
Kuna hukumu katika dhambi ya zinaa.
And there is always death in sexual sin.
Na pia kuna kifo katika dhambi ya zinaa.
Let's finish up with Samson, look at that aspect where there's always death in sexual sin.
Hebu tuangalie penye inadhihirisha kwamba kuna kifo katika dhambi ya zinaa.
Because we see already the judgment in verse 20.
Kwa sababu tayari tumeona hukumu katika mstari wa 20.
That the Lord leaves him.
Ya kwamba Bwana alimwacha.
Regardless of how tight they were walking with the Lord.
Haijalishi walikuwa wanatembea na Mungu kiasi gani.
Okay, let us look at verse 26.
Tuangalie mstari wa 26.
You can begin 25b actually into 26. When they stood him among the pillars, Samson said to the servants who held his hand, "Put me where I can feel the pillars that support the temple, so that I may lean against them."
Samsoni akamwambia yule kijana aliyemshika mkono, "Niache nizipapase nguzo ambazo nyumba hii inazikalia, nipate kuzitegemea."
Now the temple was crowded with men and women. All the rulers of the Philistines were there, and on the roof, hallelujah, there were about 3,000 men and women watching Samson perform.
Basi nyumba ile ilikuwa imejaa watu waume kwa wake, na wakuu wote wa Filisti walikuwamo humo, na juu ya dari palikuwa na watu 3,000 waume kwa wake waliokuwa wakitizama wakati Samsoni alipocheza.
Then Samson prayed to the Lord, "Oh sovereign Lord, remember me, oh God, please strengthen me just once more. Let me with one blow get revenge on the Philistines for my two eyes."
Samsoni akamuita Bwana akasema, "Ee Bwana Mungu, unikumbuke, ninakuomba ukanitie nguvu, nakuomba mara hii tu, ee Mungu, ili nipate kujilipiza kisasi juu ya Wafilisti kwa ajili ya macho yangu mawili."
He was already facing the punishment, the judgment of the Lord over sexual sin. They gouged out his eyes.
Tayari alikuwa akikumbana na hukumu wa Bwana juu ya dhambi ya zinaa, walitoa macho yake.
Sexual sin will always lead to that.
Dhambi ya zinaa itakuongoza hapo.
Then Samson reached towards the two central pillars on which the temple stood, bracing himself against them, his right hand on the one and his left hand on the other. Hallelujah.
Kisha Samsoni akazishika nguzo mbili za katikati ambazo nyumba ile ilikaa juu yake, akazitegemea moja kwa mkono wake wa kuume na moja kwa mkono wake wa kushoto.
Verse 30, Samson said, "Let me die with the Philistines." Then he pushed with all his might, and down came the temple on the rulers and all the people in it. Thus he killed many more when he died than when he lived.
Samsoni akasema, "Na nife pamoja na hawa Wafilisti." Akainama kwa nguvu zake zote ili nyumba ikawaangukia hao wakuu na watu wote waliokuwa ndani yake. Basi wale watu aliowaua wakati wa kufa kwake walikuwa wengi kuliko wale aliowaua wakati wa uhai wake.
I want you to understand one thing.
Nataka uelewe kitu kimoja.
And he died.
Na akafa.
Sexual sin.
Dhambi ya zinaa.
Will always lead to death.
Kila mara itaongoza mtu katika kifo.
I am making you understand.
Na kufanya uelewe.
How the Lord looks at sexual sin.
Jinsi Bwana anatizama dhambi ya zinaa.
I want you to understand.
Nataka uelewe.
The Lord does not look at sexual sin.
Bwana hatizami dhambi ya zinaa.
With the lightness that you see being practiced out here.
Na ile uwepesi yenye watu wa wanafanya.
When it comes to sexual sin,
inapofika ni dhambi ya zinaa,
the Lord now is willing to leave you.
Bwana sasa anakuacha.
He is willing to shut the door on you.
Anafunga mlango juu yako.
And bring death.
Na analeta kifo.
I saw him bring death to the baby that David had.
Nilimuona akileta kifo kwa mtoto wa Daudi.
And now I see him bringing death unto Samson, somebody.
Nimamuona akileta kifo katika maisha ya Samsoni.
So I am using these two cases to lay the foundation of this teaching.
Natumia mifano hizi mbili ili niweke msingi katika mafunzo haya.
So understand the weight of sexual sin in the eyes of God.
Ili uweze kuelewa uzani wa dhambi ya zinaa machoni pa Bwana.
And I'm taking these two mighty servants of the Lord.
Na ninachukua mfano wa hawa watumishi wakuu wa Mungu.
And you see that the Lord loves them.
Na unaona ya kwamba Bwana anawapenda.
And he uses them
mightily,
na aliwatumia kwa njia kuu,
to save his people,
kuwaokoa watu wake,
to deliver his people,
kuwakomboa watu wake.
But when they encounter sexual sin,
na walipoingia katika dhambi ya zinaa,
and they fall,
na walipoanguka,
the two things that the Lord always brings on sexual sin touches them.
Vitu viwili ambavyo Bwana huwa analeta baada ya mtu kuangua katika dhambi ya zinaa iliwaangukia.
Listen to me, listeners.
Nisikize wapendwa wasikilizaji.
Every sexual sin must be punished.
Kila dhambi ya zinaa lazima ihukumiwe.
Must always be punished.
Lazima ihukumiwe na Jehova Mungu.
And every sexual sin must always bring death.
Na kila dhambi ya zinaa lazima ilete kifo.
Let us go forward and look at the conversation between Moses and Jehovah.
Hebu tuende mbele tuangalie maongezi kati ya Musa na Jehova.
As we build the foundation of,
tunapoendelea kujenga msingi kwa mafunzo haya.
The book of Leviticus chapter 20 verse 10.
Hebu tuangalie mambo ya Walawi mlango wa 20 mstari wa 10.
If you can get this one,
ukiyapata haya,
you will never be the same again.
Hautabaki sawia tena.
You will never treat sexual sin as a joke I see being treated in church.
Hawezi kufanya dhambi ya zinaa iwe ni mzaa kama jinsi inafanywa kanisani.
The joke that I see, the lightness with which sexual sin is being handled in church.
Uwepesi namna dhambi ya zinaa inachukuliwa tu njia ya kiepesi tu, njia ya kawaida.
Ah, see, kanisani. I can just be in the worship and I can also be pregnant.
Ya kwamba naweza kuwa tu katika kikundi cha ibada na pia mimi ni mjamzito.
And many churches he sent me to, and he showed me the woman, the girl in the worship team, and the girl is sleeping with the other man, she's now pregnant. I met the pastor, I said, listen, there is a girl that's 1 month pregnant, you cannot see it yet, but she's pregnant at the altar. And say, yes, I've been wondering what to do with her. I don't want attention, I don't want people to know this. And the man is an elder here, so we have been keeping it quiet.
Nimekuwa nikienda katika kanisa fulani na Mungu ananionyesha ya kwamba katika kikundi cha ibada kuna dada ambaye alilala na mtumishi mwingine ambaye pia ni mtumishi kanisani, na ninamueleza mchungaji ya kwamba ninaona dada ambaye yako na mimba ya mwezi mmoja. Alafu huyo mtumishi anasema, tunaendelea kuangalia hali hiyo kwa sababu huyo dada alilala na mzee wa kanisa. Sasa,
and we don't want to catch the attention of the congregation, you know, we are playing it low.
Na sasa hatutaki kushtua washirika, tunajaribu kusuluhisha polepole.
I am going to remove you from there in the name of Jesus.
Naenda kukutoa hapo katika jina la Yesu Kristo.
That's why I am building this foundation for you today.
Hiyo ndio kwa sababu najenga msingi huu leo.
The church has not taught the gravity and the weight of sexual sin.
Kanisa haijafunza uzani wa dhambi ya zinaa.
The church has not taught the way Jehovah God looks at sexual sin.
Kanisa haijafunza namna na jinsi Mungu anatizama dhambi ya zinaa.
And that's why today I'm emphasizing to you how Jehovah, not how you look at, how Jehovah God looks at sexual sin. And we're going to go deep into this tonight, you'll be shocked.
Na hiyo ndio kwa sababu ninazingatia jinsi Bwana anatizama dhambi ya zinaa, na tutaingia kwa undani sana.
The Lord speaking with Moses.
Bwana akinena na Musa.
The book of Leviticus chapter 20 verse 10.
Mambo ya Walawi mlango wa 20 mstari wa 10.
Look at what he says here.
Hebu angalia chenye Bwana anasema hapa.
If a man commits adultery with another man's wife, with the wife of his neighbor, both the adulterer and the adulteress must be put to death.
Biblia inasema, na mtu azinie na mke wa mtu mwingine, naam, yeye azinie na mke wa jirani yake, mtu mume azinie na mwanamke azinie, hakika watauawa.
We are moving on and you're beginning to see that God is speaking death to whoever falls to sexual immorality, sexual sin, and I'll bring it to the New Testament and you'll be shocked.
Na tunaendelea na tunaona Mungu akileta kifo katika maisha ya yule ambaye amezini, ameanguka katika dhambi ya zinaa, na tukiingia katika agano jipya wewe utastajabu.
And he's speaking without confusion very clearly that whoever commits sexual sin, immorality, must be put to death. God talking death to man.
Anasema wazi kabisa ya kwamba yeyote atakayeanguka katika dhambi ya uzinifu atakufa.
Hallelujah.
Hallelujah.
Let us continue on the book of Leviticus 20 verse 17.
Tuende katika kitabu cha mambo ya Walawi mlango wa 20 mstari wa 17.
Look at what it says. Just a little change of direction here.
Hebu tuone amebadilisha muongozo hapa kidogo tu.
If a man marries his sister, the daughter of either his father or his mother, and they have sexual relation, it is a disgrace. They must be cut off before the eyes of their people, He has dishonored his sister and will be held responsible.
Tena mtu mume akimuoa umbu lake, binti ya baba yake, au binti ya mama yake, na kuona utupu wake, na huyo mwanamke kuona utupu wake huyo mume, ni jambo la aibu, watakataliwa mbali mbele ya macho ya watu wao.
Why have I brought this up?
Kwa nini nimekufunulia haya?
Because I want not to forget this very important aspect of sexual sin that is also embedded in this nation.
Kwa sababu sitaki uweze kusahau dhambi hili la zinaa ambayo imeenea katika taifa hili.
And we have seen repentance, people coming out and saying, you know, many times the brothers, the cousins tend to sleep together in one place, and the women were coming out and saying, Lord, even our daughters became pregnant by our sons and their cousins, and Lord, we lied to our husbands and we covered it from the village. We said it was a boy in the village.
Na tunaona katika mikutano za toba, wapendwa wanakuja wanatubu, wanasema hata watoto wetu wasichana wanapata mimba ya watoto wetu wengine, alafu tunajaribu kufunika, tunafunika ili watu wasijue.
Don't reveal.
Kila mara hatufunui, tunafunika
because of the shame.
Kwa sababu ya aibu.
I just want you to look at the way God looks at it.
Nataka uangalie jinsi Bwana anaiangalia.
As we advance in looking at sexual sin.
Tunapoangalia jinsi Bwana anaangalia dhambi ya zinaa.
The Lord says cut off.
Bwana anasema kata.
Must be cut off.
Lazima ikatwe.
And not be seen in the eyes of people.
Na isionekane katika macho ya wanadamu.
Abominable. They have done the undone.
Hiyo wamefanya yale ambayo yastahili kufanywa tena.
Deuteronomy 22:22. How does God speak about sin?
Hebu tuangalie Kumbukumbu la Torati mlango wa 22 mstari wa 22. Mungu anaangaliaje dhambi ya zinaa?
Look at what he says here.
Angalia chenye anasema hapa.
He says, if a man is found sleeping with another man's wife, both the man who slept with her and the woman must die.
Biblia inasema akifumaniwa mtu mume amelala na mwanamke aliyeolewa na mume, na wafe wote wawili, mtu mume aliyelala na mwanamke na yule mwanamke naye, ndivyo atakavyoondoa uovu katika Israeli.
You must purge the evil from Israel. That means get this thing out of this nation.
Anasema ya kwamba toa vitu hivi katika taifa hili.
He says that man must die.
Anasema huyo mtu lazima afe.
God is persistently speaking death to sexual sin.
Mungu ananena kifo kwa ujasiri juu ya dhambi ya zinaa.
Why have you smiled at sexual sin?
Kwa nini wewe umetabasamu unapoona dhambi ya zinaa?
As we build on, let's go to the book of Proverbs.
Tukiendelea kujenga msingi, hebu tuingie katika kitabu cha Methali.
I'm just bringing you to a place so you can understand.
Na kupeleka katika mahali ili uweze kuelewa
how God looks at sexual sin.
Jinsi Mungu anatizama dhambi ya zinaa.
And then we'll go into how to break the chains.
Alafu tutaingia katika namna ya kuvunja minyororo.
The book of Proverbs, this is the last bit on the foundation we're building for the teaching.
Hii ndio mstari wa mwisho katika msingi ambao tunaendelea kujenga.
Proverbs chapter 6 verses 20 to 35.
Methali mlango wa 6 mstari wa 20 hadi 35.
And you see what he's saying here.
Angalia chenye Bwana anasema hapa.
He says, my son, keep your father's commands and do not forsake your mother's teaching.
Biblia inasema mwanangu shika maagizo ya baba yako wala usiache sheria ya mamako.
You can see very clearly already there before we go into how to get through. You can see he's already talking about the role of parents in even getting out of this sexual sin.
Na unaona Mungu anaongea kuhusu majukumu ya wazazi hata namna ya kuondoka katika dhambi hii ya zinaa.
He says bind them upon your heart forever. Fasten them around your neck.
Vile nasema yafunge hayo katika moyo wako daima, jivike hayo shingoni mwako.
When you walk, they will guide you. When you sleep, they will watch over you. When you wake, they will speak to you. Hallelujah.
Uendapo yatakuongoza, ulalapo yatakulinda, na uamkapo yatazungumza nawe.
For these commands I lamp, this teaching is a light, and the corrections of discipline are the way of life.
Maana maagizo hayo ni taa, na sheria hiyo ni nuru, na maonyo ya kumuadilisha mtu ni njia ya uzima.
And he says, keeping you from immoral woman, the immoral woman. Hallelujah. For women, I want you to look at the immoral man.
Na Biblia inaendelea ikisema ya kulinde na mwanamke muovu asikupate, na kuponya na ubembelezaji.
So for the women, I want you to look at the immoral man.
Kwa wanawake nataka muangalie wanaume makahaba.
And you see very clearly that he says, keeping you from the immoral woman and from the smooth tongue of the wayward wife, somebody.
Biblia inasema ya kulinda na mwanamke muovu mkahaba, asikupate na kukuponya na umbembelezi wa mgeni.
How God looks at sexual sin.
Namna Mungu anaangalia dhambi ya zinaa.
He is already telling you to keep away from smooth tongue, somebody.
Anakuambia ya kwamba utoke katika ile hali ya ubembelezi.
And he's saying, do not lust in your heart after her beauty, or let her captivate you with her eyes, somebody.
Na anasema usiutamani uzuri wake moyoni mwako, wala usikubali ukanase kwa kope za macho yake.
The Lord is warning you against sexual lust, somebody.
Bwana anakuonya kinyume cha dhambi ya zinaa mtu.
Verse 26 says, for the prostitute reduces you to a loaf of bread and the adulteress preys upon your very life. Now I want you, the women, to look at the man who is a prostitute. The man, look at the woman that is a prostitute he's talking about.
Mstari wa 26 Biblia inasema, maana kwa malaya mtu hutiwa katika hali ya kuhitaji kipande cha mkate, na kahaba kumuwinda mtu anase nafsi yake iliyo ya dhamana. Wanaume nataka muangalie wanawake makahaba, na wanawake muangalie wanaume makahaba.
And so you see how the Lord looks at sexual sin here, somebody.
Sasa unaangalia jinsi Bwana anatizama dhambi ya zinaa hapa mtu.
Because he says the prostitute will reduce you to a buffalo, to a loaf.
Kwa sababu Biblia inasema kwamba maana kwa malaya mtu hutiwa katika ile hali ya kuhitaji kipande cha mkate.
Sexual sin is going to reduce you into a loaf. What do you see out of a loaf? A loaf is made out of yeast. Remember, I have taught on bread without yeast. I have said that is mighty bread. That is holy bread. That is durable bread. That is bread that walks them through the wilderness. And now he's saying you are going to be reduced to a mere buffalo that will rot in a short time.
Biblia inasema ya kwamba dhambi ya zinaa itakufanya ufike katika ile hali ya kuhitaji kipande cha mkate. Kumbuka nimefunza kuhusu mkate bila chachu. Hiyo ndio mkate ambao itakuongoza. Lakini sasa uzinifu itakuongoza katika ile hali ya kuhitaji kipande cha mkate ambao itaoza tu baada ya muda.
I don't know how the Swahili translation is, but my English translation says, for the prostitute reduces you to a loaf of bread. Sio kuhitaji, anakugeuza mpaka uwe kama buffalo.
Biblia inasema ya kwamba ukahaba ama ile dhambi ya zinaa inakugeuza uwe kama kipande cha mkate.
Uwe buffalo, uwe mkate.
Uwe mkate wewe mwenyewe, uwe
that
mkate.
That is reducing you to a mere perishable.
Inamaanisha ya kwamba inakurudisha
that
chini mpaka uharibike.
God is looking at sexual sin, somebody.
Hivyo ndivyo Mungu anatizama dhambi ya zinaa mtu.
When he looks at you going to fall to sexual sin.
Wakati anapokuona ukianguka katika dhambi ya zinaa,
he sees death.
Anaona kifo.
You are turned into a mere rot. You are going to start rotting. Buffalo, the loaf of bread with yeast cannot stand so long.
Wakati Bwana anakuona ukianguka katika dhambi ya zinaa, anaona ukibadilishwa ili uwe mkate ambao inaoza.
You are going to rot.
Utaoza.
You are just like a loaf.
Wewe ni kama mkate tu.
Swollen for nothing.
Ambayo imefura tu bure.
Puff, puff, inflation, corrupt.
Inafura tu bure, imechanganyikiwa.
You see what he's saying here?
Unaona chenye anasema
hapa? How God looks at sexual sin.
Jinsi Mungu anatizama dhambi ya zinaa.
I repeat 26, somebody.
Ninarudia mstari wa 26.
For the prostitute reduces you to a loaf of bread.
Biblia inasema maana kwa malaya mtu hutiwa katika ile hali ya kuhitaji kipande cha
mkate. And the adulteress preys upon your very life, which means comes to suck your life.
Na kahaba,
sexual sin is coming to suck your life, to suck your blood, suck your life. That's how God looks at sexual sin.
Na kahaba kumuinda mtu anase nafasi yake iliyo ya dhamani. Yani inamaanisha dhambi ya zinaa inanyonya maisha yako.
Kunyonya maisha yako. Kunyonya damu yako.
Kunyonya damu yako na maisha yako.
That is how God looks at sexual sin.
Hivyo ndivyo Mungu anatizama dhambi ya zinaa.
And he sees you going to sexual
sin. Wakati anakuona ukianguka katika dhambi ya zinaa.
Sexual sin coming from the devil is going to suck your very life.
Anajua kwamba dhambi ya zinaa inatoka kwake shetani na inaenda kunyonya maisha yako.
And that's why you see that the name Delilah.
Ndio maana unaona jina Delilah.
Means to sap out, to suck out the strength, to remove the strength, to finish him, to suck the life out of him.
Inamaanisha, yani kunyonya nguvu zake, kunyonya maisha yake na kumaliza kabisa.
Hallelujah.
Hallelujah.
You see very clearly here.
Unaona wazi kabisa hapa.
Surely sexual sin.
Ya kwamba hakika dhambi ya zinaa.
Is death that the devil has wrapped up. He has covered death with something else, but inside is death.
Ni kifo ambayo shetani ameifunika na kitu, ameifunika na ndani ni kifo.
And so you begin to understand.
Na sasa unaelewa.
At least in the little foundation we are laying right now here.
Katika msingi ambayo tumeweka.
Before we go into the deeper teaching.
Kabla tuingie katika mafunzo ya undani.
You begin right away to understand that there is death inside sexual sin.
Unaanza kuelewa ya kwamba kuna kifo ndani ya dhambi ya zina.
And you see Jehovah God speaking to you through his word.
Na unaona Jehovah Mungu akikuongelea kupitia neno lake.
And saying please avoid the beauty that you see out there in sexual sin.
Anakuambia tafadhali tengana na uzuri ambayo unaona hapo katika dhambi ya zina.
He's warning you against her beauty, saying don't be attracted by her smooth tongue and her appearance, her beauty.
Biblia inasema ya kwamba usivutwe na sauti yake nyororo na uzuri wake.
25 it says, or let her captivate you with her eyes.
Mstari wa 25 Biblia inasema ya kwamba macho yake yatazame mbele na kope zake zitazame mbele yako sawa sawa.
Let me teach you something so critical here.
Wacha nikufundishe kitu cha maana sana hapa.
The flesh.
Mwili.
The flesh is the world in you.
Mwili ni dunia ndani yako.
And you know that there is always a fight between the world, the flesh, of course, the fight between the flesh and the spirit.
Na umejua ya kwamba kuna vita kati ya mwili na roho.
In other words, the fight between the world and the spirit.
Kwa maneno mengine ni kusema ya kwamba ni vita kati ya dunia na roho.
The flesh is the little miniature version of the world living in you.
Na mwili ni ile dunia ikiishi ndani yako.
And yet the world is now the outer world, the bigger world you see there.
Sasa unaona dunia kubwa ambayo unaona hapo nje.
When you go to the Greek they say cosmos is the world. Cosmos means the world in Greek oriental language.
Ukiingia katika lugha ya Kiyunani inamaanisha cosmos, inamaanisha dunia katika lugha ya kawaida.
Cosmopolitan, you're worldly. Cosmopolitan, you won't belong to the world.
Yani wewe ni wa dunia.
Cosmetic.
Wewe ni wa dunia.
Cosmetic, the beauty of the world. He's warning you here. Don't be captivated by the beauty of her eyes.
Ile mambo ya urembo. Wewe usivutwe na uzuri wa macho yake. Kuna kifo hapo ndani.
That is the world he's talking about here.
Hiyo ndio dunia naongelea hapa.
He said the smooth, the sweet talking.
Anasema maneno matamu.
Which means when the devil packages sexual sin to you, he will always make it smooth, sweet, and worldly, cosmetic, cosmopolitan, cosmos.
Inamaanisha kwamba wakati shetani anakuletea dhambi ya zina, anaifunika na vitu vya dunia na urembo.
That's why Jehovah God is saying, don't be attracted by the beauty of the eyes of sexual sin.
Ndio maana Jehovah Mungu anasema usivutwe na ile urembo wa macho wa dhambi ya zina.
Death in there, you'll become like a loaf of bread.
Kuna kifo pale, utakuwa kama mkate ambao imetiwa chachu.
In one single moment tomorrow you are rotting.
Kesho kesho wewe unaoza.
Hallelujah.
Hallelujah.
Let us just finish with this foundation.
Me from within and make me holy, purify my heart, cleanse me from my